What's some lame music?
Oh, I'll kill the commander. Yeah, I'll diss him and so. Queen, Bossy girl. Yeah, Dr. Madix. Yeah.
Balosi a re tswarane o ga re re do tsiya lo pase balosi a re tswarane o ga re re do tsiya lo pase mo ga re re do tsiya lo pase mo balosi a re tswarane balosi a re tswarane o ga re re do tsiya lo pase mo ga re re do tsiya lo pase mo balosi
Le rajo la balo.